No one tell and Ketini fan what is Studio Kalangu, Yan the journey to the Minta Sapo Joy, Haburuja fulfilled. Kori Jan Hilte Modern, Sumanam Janganta on and Haburuji the Quemun. Fijoji, him a Lartube, foot and to a Rio de Janeiro, Ido Fijoji with a Paralympic. Sendika, Hono, Janginobe, Mobe, Luginobe, Andal, Adekaya, the Murter Gold Jam. Himbe sapo ender nanganobe to ender arlitu wakari mo ngano mitinga ender njofama. Hande nde ender yewter mpino studio kalangu engartan do ufile imino bitigaji pilo lukanyu ender lumo mangungu galu nyeme. Na mwantiri kwari janyali emodong yarno mbiru mio ni harfile kondartu leuru ni ender mbumburu gada kofijoji duniaru wietedi honofawar jondukona olimpiki ngatong ender Rio de Janeiro. Joni ni on fijoji goddi ngatte di ete paralympic kan wonno on fijoji non ngatte do inde himbe lardube hara chaldi dum woni koy dena juude dum waddi ko faawari jonto en Rio de Janeiro won ko dum watto hande de dum fuddoto leedi men Niger no tawa ele leede latide neldi himbe ko watto ujunaji nayon yaabe fotto e dum do battu o endam den ene kaydu kon nan leedi Niger do himbe dido woni ko neldi goto endam o wattana hono doggudu kule hemre uitakra Ibrahim Dayabu na tawadu kon nan Barkisa Mamoudou Amadou kandu kon dani hono wattana hono paddol fawarjo ni hono bedu njandi godon ko watte tok endam noni fawarjo ndu kon nani yerno birno mi on fa hande e ngartan do fille ko darto ko watte enda arlit enda balde nyanden de endam himbe nanganobe ko to chapande jeddo e go'o sappo mabbe wono ko heddino no jogato enda suudu sariya nene neka ko be ngadda yeso chardo o kondani o yofitibe ko yofitibe dum waddi ko fande bandi min gungu mahammad dantani haldi do telephone biyetedo hasan a barsilati do kanyum woni horejo hon fawarjo ni fedde hawjinde fille ko dar jingono suudu baba ton enda arlit
Nimbe jetato tawabe nder mburta kikim Beena no hanuno bemburtine le garu alkasu benjofem Bile video yama ibembula pineje fahande ibepata polisiji kaje gamaju wadi kwape nanga Menjami sudu saria ndum wada golalmu heba pota luwarta Kenga no be kitana muhena mapefu holama gachemu mawadim Nimbe sapo ben nangama kasu yasin le bijego Minjeti sudu saria Niger watundu golalmu ko potal warti gam nangol mabbe wala fuka antata sai korimata
nonni sendika mo janginobe mawbe e luginobe andal latibe du kondani ade ke kaindu yaade murter gollal ilun jangonde endan be ndari du kondam be bibe darna kerol hon golle fuko watte le jangirde ni biete universelle leedi men Niger ndu konna ngam batte be jama yaade gouvernement leedi endan joddiji mabbe tawe ngadama do ko yaawi yaawi woddu konna be kokite cede be ngadirto hono tewtugol andangal endan bakaso sahabi odo woni horejo fande syndicat endan hamado mumuni bandimi kanyum ko jewdi makko nan ko halne do majju
par exemple quand vous prenez Zander ils ont jusqu'à 4 mois d'arrêt
Misali ndi enkoji zender ibengondi lebi nai koyoba kamaradi lebi didi njobjumu betoka tado. Hano kondarta chede teuturi zender no wodi lebi jena itawa chede lebi jegon woni kwa betoka tado. Hano kondarta nyamekaim sekuji ngadama. Komimbawi holude do majum kamwoni nebirka ngateteka nderi jaudi goli tirteni din efudu pamirka jaudi goli tirteni. Ndi enkoji misali zender wati waka kati jawdi goli titeni kobe kapta lele bitati lebiti tan yobata taydu hanana yotto lebiti tati din fu ndene yottaka cede kandude de
alors que c'est pour les 3 mois que normalement ça dit que on n'est pas allé au montant réel
do fila jandani waddi ko fawar joni hawrinde jangobe université na mbien du konnan l'école mauto na mo zener kambe do subaka hande be ngadi jodo kale ngam batte yewtande ko be habaruji noy wonno be gorri e noy wonno wada e der nokkure mabbe de jangirde den endam waddi ko fawar joni do yewtande be bi goka ginanda ni be bi hunde non suulibe san kan woni dejjere gomnati leydi meden do no murter gollal ngal fawar joni jangino mabbe endan ni adi wadde jangonde endam kanyo fawar joni ko non rafi faande du hokku tuddebe no ballaga ko hanta gala ko ete bursu enda hokkama kany en joddiji mabbe nani meri na mbi andi jokka kanino ni meri mo agadez kandu ko nani fuddi illa altinerde enda pusol e imminul ko darto hon fawar joni hon himbe nyibube bitigaaji naadu kono tan day chonirde to wiete on nokure eten agadez sokni to hani wadede 17 lewru desembre fijo garongo endam dum waddini ko fawar joni bandimi Musa Mamman o yewi on daru on wada o yewti himbe to enan yewtan do waddini min min pirde fulfulde Umar Hamma
Yero na meri onviri le jeti revitine ne meri mo agadez futi golal pusol tendeje e butigaje tawat nderno kuje to golal agadez sokini wana wate. Hano no Adamu Habi horeje sarusi meri onviri ovi golal ngata ngangal dun woti do.
L'operation se passe dans des conditions les meilleures.
Gwale den henna wata na hanirifu. Min gadi no watto fu heba himbe ben dilla e nokkuje den enda ka min jii be muyay diludu ndum gollangal wana mer wona watnegal gollanga wona wade gam batte wuro gon e batte ko reju ami o fu sabu ne fu nan ya sokni e feddure wi akana wode e ngurna lobba min baata accude be jodo don min puddi hande imminde himbe ben enda
commencer par dégager les gens vous avez vu on est en train de le faire
Ande butigaje laso ego woni ko umina nangude rompo maudo yade kollanga lanaji piroje ngal manu dayaka. Ali lumoje potido ko butigal mudu en nga mangal fusa holi nibe ko yii e gitemu.
Nina na zona esko teres inane suka.
Ko ngar mi fajir o mi tawi mi pusi ko heddino e pitigan o enda. E la nyande be kal nomin e bi min dilo don min ka tender an walay don du. Sani fa mo nyela wuro ngono wodi sane alla wonu.
Eh Allah sanya alheri busara
ko watta butigaaje sappo kandoka ne umminoite leibalde garoje de yero no meri mo agadez on wiri
noni do enda meri gallu nyeme do kondan han ker gollobe mudum en fugadi hawrina mawnde subaka odo kam woni wombe le syndicaji gollobe meriji do enda ni der gallu nyeme dum do kondan ni ko be kal do mudum be kando filla ko darto njobdi mabbe ko lebbi tatini enan ko be njobaka faware joni e do filla do kondan ni hono suudu mawdu we tendu jaadu seku do enan galle nyeme filla mudum Hassan Jawando goto e horeje syndicamite do sinam syndicamo gollobe meri nani ko halani Alasan Kuzi Muhammadu
Le personnel de la ville nyame fisti
Wallobe meri mo gallu nyame minen don kolla metta amin do ko horejo meri on wonno wada do ko cewata hano sodor maji jobdi amin minen don gatta dane e horejo leydi Isifu Muhammadu o cewan o watta do fi sodor maji amin di gamin kokke hakkeji amin do ko cewata hano baade fijirdeji indirtene jada seku ko widi itte der jonde meri on watte der jonde ministere on minen don jama he mer mo gallu nyeme itta juude mun der fi o minan andina he ministre on kujje debe tini joddingo ta joddini
pour faire échec à son ambition inavouée
tiagal hawrinde enda ni wonno ko faware joni be kambe horbe syndicat be enda mer mawdo mo nyeme noddi be jodde ke be kaldi do majjum mer on hoji aadi wiide sa laawdu wadan dabano ko tawe nenne ne ke be jiti hono joddiji mabbe ko yaawi yaawi Hassan Saidu holli ni wiide ke hono sadormaaji fuko be tawlaadu kon nan daran dum wada do ko yaawi nan ni faware jondu kon nan ni se en koji hono syndicat mo hono domobe nokkuje kany e wuwobe e rewbe gollobe electoroje mbitedo sikam sigab nene ne kay syndicat o enda ni kandu kondan be gadi jodo kale mabbe ko be gadi jodo kale du be kaldo fillo be bi joddiji mabbe gala no ngara joddi lebbi tati woni ko be dewto gomnati o enda fa hande dum be bi bandira mabbe ligotonobe wianobe itambe acce golle mudum en non ni fa hande dum be bi keddi ko darto hono golle mabbe ko mujjinto dum fu e be jitta dum wadama fa wodi syndicat on du kona wona e le syndicat mawdo mbitedo CNT nani bube jibo secrétaire général mo syndicat o ko halani Musa Hassan Bandimi
ngona na minen kala do muraduji amen gondi no bare har meriji nyemedi hande seni ahi gardien hojama gardien on tan yata daro ton sawru wala labbi wala menoto wala no kurden do nimre wodi e hi akana dogga na jodo daya ganda wala hun fejo jungu ma de gujju wadi hema adarta ko non do kay be gadi kwata lebbi tati be gala jobdi to gaddo lebbi tati yobaka hi akana jodo doma na wopo golemo yate fo on di balden jawtude meri itti erol hi kam itti wombe no golla gollal kontrafu syndicat amin sigam min jardoraki do ittol kontra o soddo holbe o lawol goldon o soddo tuma be kolla o lawol bongol gol kadenda
nonni fa hande en yaade balɗe joyi ni en ɗan so Allah jaɓi himɓe naata e julɗe layya julɗe ɗe ɗi konnan ni yimɓe ɗon sigilo ɗum jamma e ñanoma to laawol gotol ngol ni min anna on wiide ke ko heewi ɗi konnan fuu senini julɗe gaɗi so hirsi layyaji muɗum en sey juɗa tewngu fa ɓenɗe de ko yeddana himɓe bandiraɓe muɗum nenene kadi ɗum waɗdi ko hono ko juɗirte ɗum ɗi konnan woɓɓe ne juɗira leɗɗe e fa hande ɗi konnan ƴulɓe e ko nandi e muɗum ɗum waɗdi komin jewdi e mbiyeteɗo Malan Issa Rabiu gollo kodaye o andinan en dow filla ko darto hono ɗum woni ko wawi tawede e ley kule ɗe juɗirteɗe.
Si on peut s'en passer du bois.
Deni kujje gonno ɗon ko juɗirte ko hana leɗɗe no woɗi sanne gam ko leɗɗe a tawan degon hiitegen heƴata juɗi senguje gon gam degon a wi'an ƴiƴan e nokkuje gon e layyari maɗi ɗum e waɗi himɓe juɗirta e ƴulme ko ete charbon minen miija kono ɓuri charbon mo himɓe andi on ni wala ko seedi ɗum e leɗɗe deni jomun huɓɓi hano hiite curki kin ko wawta torri hano sukaɓe har on dere cellal mu'en wittake e pette hiite gasuɗe jomu hetta keɓol mum no ɓuri leɗɗe ɗen na he nange hano juɗɗurɗe ko nange ko wawta juɗɗi hano daaɓo fuu de kankay hana kowa wawta heɓi ɗum gam ceede mum no ɗuuɗi
parceque le prix n'est pas du tout accessible.
Malan Issa Rabiu mo kodaye noni nenne sey powten seɗɗa faddeme yettade yewtere pindanol studio Kalangu.
Studio Kalangu
sigilaji Studio Kalangu
der gallu ñeme
do radio amfani
lamba hembre FM
do radio alternative
lamba chapande jena e jenay e tobere e nay FM
agades
do radio nomade FM
lamba hembre go'o e tobere jena FM
arlit
do radio ikokan
lamba chapande jena e joy e tobere go'o FM
difa
do radio amfani
lamba hembre FM
Doso
do radio Farha
lamba chapande jena didi FM
Kirozerine
do radio Anzuru
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Filenge
do radio Muria Talka
lamba chapande jena e joy tobere go FM
Tilaberi
do radio Tebonse
lamba chapande jena e jeddi tobere e joy FM
Maradi
do radio Garkwa
lamba hembere jeddi FM
Tawa
do radio Tambara
lamba hembere jeddi FM
Zender
do radio Shukura FM
lamba hembere joyi tobere joyi FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
namontirni ele yewtarne en gartana do filla imminol bitigaaji kanyo ciotirdeji do hen der gallu ñemey dum waddini do filla majjum faware joddu konna hono sariya waɗama hakkunde mabɓe kamɓe ɓe ena lumoɓe ena kañum e fedde hawjidi lumo do etene sokko jem ɗum ndu konnani jeenay lewru ndu enɗan woni ko haala ka timmoyto e minol ngol kay haɗa ene woni e hoore mum wakkati mo kalte o enɗan keero e ley lumo maggo ngon kañum ko fiili ɗum syndicat lumoɓe on enɗan ni ɓe mbi hono hunde enɗan fuu sokko jem kañum wonno waɗa ɗum saabu kam woni walan tokka laabi hono mbinda do inde majjum ɗum waɗdi ko fani mbiyeteɗo ni combiyano Cheibou nani kanko secrétaire général syndicat mo lumoɓe gallu ñamei nani ko haali
nous avons demandé
min jami he lumoɓe ɓe muña min nawnama sanne gam min keɗi min jaari haala kan to suudu kiite ko lumako hiitanomin caka amin e soko jem gam jungo min deki dow talkuru denko min kokka lawol keɓol nokkuje ɗen komin ga'i tendeje gonɗi no fiili lumo gon denmo ni guineji amin e nange ndiyam no fiyaɗi ɗi goni kaɓɓini ɓe mairie deɓe gari ɓe canki tanɗi guere dillide sayde jomum yoɓi ujune sappo ko jomun hano hokkitte gineji mum do ko ƴewata hano soɗɗormaji amin ɗi ɗum waɗi min andini suudu sawara leydi min gouvernora e mairie on e soko jem e pelle amin denko min tefi laabi gon ko soko jem hokkimin lawol hano tendege ɗe ñiɓa gaɗa piyol tendege ɗe ko fiili lumo gon soko jem on resti niɗɗo fuu giɗɗo tendere den yoɓatana ceede gasuɗe woɓɓe nder ami yoɓayi fa million ji sappo e joyi mina andi laabi séria wi'ana deni aɗa wiɗi ummina jomum a hokkan ɗum hano lebbi jeego o gam tefa nokkure gon windama nder talkuru ko soko jem hokkimin joni haala kam min jaarika to suudu kiite ɓe domayi fa kiite ɗen taƴi koɓe gari ɓe cankiti tendeje amin ɗe gam ɓe kinnaka e ko tokkata gaɗa kegam min jeehi to suudu kiite min kokkama hano ñalane jeenayi e lewru septembre du kan kiite ɗen taƴete gam bandiraɓe amin gon jeccotoɓe dow inde amin ɓe paddama to suudu policie ɓe nokkurno wi'e PJ ɓe gaddama to suudu kiite ɓe kiitanama ɓe jofama min gonɗini suudu kiite ko leydi men ganno tewtan hakkeji ɓiɓɓe leydi.
non wontirdo ni wonde habaruji fulfulde hada. Assalamu alaikum, balen te jamwali.